CKMusicPromos.com.
I've been waiting for you all night.
Don't play yourself.
I'm so done with you. Done. Sick of it.
I'll buy a new one. And I'll buy you one too. Cause it's a cold world. Bundle up. What you think? I'm gonna just lay around here and just chill all day? I gotta get money.
You can have it all.
You sick of that?
Nishi na nisha madasi Tutwa shaka mahi montu na mwanyi kindi Gudi kwata kwata ching na wabingi Ae, chuitu pingi nikanda kumbushia wei Uri kumuchima hera nidi kwa kulei Twale utwa minano izi kuveli Chama kudicha jileta baby ujiweli Kimuli kanaka, hakikanya skaka Kimuli kanaka, yu ya ziba nzaka Waku side waka, ke ulankaka Waka kubulilila nani yoma unyawa Kumbusia mawe, konte ni kunyale Utusia twale, tubate, tubate, twale tukaswa